the city of Davie.
SS Beats from Endless.
Whenever they after me, they pull on in a gum. Whenever they after me, from east to west, from north to south, since I was born, you didn't remember me. From east to west, from north to south, since I was born, you didn't remember me. For December, in January you are the same. And one on your decay, you are the same. I'll do your decay, I'll do your decay, Jesus.
Ego
chukwu bụ kwe ka ịfụnanya ịfụnanya na-enweta ọganiru ụmụ igbo ka chụta na-ego chukwu o nwere nwanne spiko nyelu ya aka nụ spiko nyelu ya aka nụ o nwere onye mụ isi bụ eze echi na ọkwa ejekwu ka m na-ekwu rejected stone today can be the cornerstone tomorrow there is no king that can reign forever eze pụwa eze ya nọchie ọkwa eziokwu ka m na-ekwu ọkwa losi limo ka m na-alụzi ọkwa eziokwu ka m na-ekwu ọkwa losi limo ka m na-alụzi Jesus, 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 Jesus.